try kama star. You're the one mi nataka uko sex sana. Ladies ni wache kuwa single, nitabaki kuwa lonely. Nipe time lady, kila kitu kita rhyme. Girl uko rhyme, penzi niko nawe online. Avoile za the view, etuwe sim hard. Uko smooth, uko soft, yani uko too high. Girl, 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 girl.
Baby girl, I lift you so high. Leo kumatoke lada uko too fine. Kila kitu nachafanya kiko too high. Uko fine.
Mzuka nikivuka nawe kila place. Takupo na chitaka baby kama vile palace. Kila boy mtani alikuwa na kutaka. Yule liye mlenga lonekana takataka. Uli wazenji wengi bala kuba kanza kuimba. Nomana na kusifu baby uko too high. Sifa zako ladies lenea kuwa high. Milele na milele utazidi kuwa high girl.
Baby girl, I live so high. Leo kutokeleza uko too fine. Kila kitu matafana kiko too high. Uko fine.
Allow me baby niwe nawe all night. Nikiwa na mpenzi nina feel alright. Give me time lady niku hold kila place. Wacha hii game iwe speedy kama race. Sisi livongara maze uko too high. Una fly, una shine baby uko too high. Domana kila siku tunasema uko high. Milele na milele utazidi kuwa high girl.
Baby girl, I lift you so high. Leo kumatoke lada uko too fine. Kila kitu matofana kiko too high. Uko fine.
Sagai pamoja sana Samdu Cyber.